A Tanzanian friend has come to visit you. She wants to know the whereabouts of various people, places and things. Give an appropriate response in Swahili. I'll prompt you first in English.
Wazazi wako, wako wapi?
Tell her your parents are at home.
Wapo nyumbani.
Dadako, yuko wapi?
Say, my sister is at school.
Dadangu, yupo shuleni.
Kaka yako, yuko wapi?
Tell her he is in Europe.
Yuko Ulaya.
Stesheni, iko wapi?
Say, the station is in the town.
Stesheni, ipo mjini.
Chakula, kiko wapi?
Say, it's on the table.
Kipo mezani.
Vitabu vyako, viko wapi?
Say, my books are in the bag.
Vitabu vyangu, vimo mfukoni.